download it from Dina Music.
You did a Billy UK. You never did so with me.
Nana mwana vya mwachi tira ye. Neko mwule kwala ye. Ya ye, ya ye. Nisaka mwumba ye. Nana mwana kwa mwampisha ye. Neko mwule kwala ye. Ya ye.
Palanga na ivi pamulesa mwai wamia ne wali taunya palesa na mshapa topu ya fintu mandi tira teti nchita toto nozenda kwa nishoku panga pomu sheto fiali sefya ruba na paka fia chita sento ishina lienu liali kwa chishama power mula mwono fatu pita mwono wafia mtawa kevo wimbara minamo holy post fire na vana leza eka satani eneshi mfoya lusa ranunwa lengansi keko pano tata Mulambera ni zonze fena ngula shachikwata Avaru waninga bafoyo kumbonya njastanda Luzerwe nwalenga
Avatu pata baka pata paka punda Time baka salapuka nishficha na irunda
Download it from dinamusic.com
Inawo ninda linga upone saisari let's wow
Wow Aisari let's wow Fema wow I said let's wow. Big man boss my chair. Abana cotton. Info monachi.
Boss auntie.
I want to have a shot.